kwetia tola kubintu ye wankweka onjazike kumutima mutima mbadenda gakenkusanze sabanchi kugambe baby kana ito.